dey smoke hashish. Airplane mode I dey parry. Real talk mean Kautori. Oh man, no one look at me. Dripping wet, fresh and clean. Show me photo, magazine. Goofy boy bang. Goofy boy bang.
Abena, 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 abena